Kamutaki
Amini kwamba wachina ni wengi ila mweusi ni mmoja. Aiwe,
aiwe, aiwe.
Nasema CCM bambe, oh bambe,
bambe.
Na mwana fei bambe, nyamani bambe.
Salamu kaka, ushapita.
O Magufuli bambe, oh bambe.
Uyo tena, mama lao.
Wanamuweza bambe, nasema bambe. Vijana wakiamua shika jembe kalime.
Tena, tena shamba babu.
Chaguo letu mwana fei ya tumtaki mwengine.
Tushampitisha uyo.
Kumbuweza tunataka maendeleo hatutaki maneno.
Umechoka story.
Wewe jipula zote umepata wapinzani wakiwemo.
Mwambie mchina hawaelewi yo.
Nasema tumpenda mwana fei kalasara uyo. Jamani asoipenda na CCM galasala uyo.
Walikuwa wajue, ndio siye.
We CCM bambe, oh bambe.
Bambe, bambe, bambe.
Wana FA bambe, jamani bambe.
Bambe, bambe, bambe.
Na Magufuli bambe, oh bambe.
Tunakusapoti baba.
Wanamuweza bambe, jamani bambe. Muda mrefu mweza tuliumia kwa tatizo la maji tukaiyumwe dunia. Walotuangusha wale walotiania, wakasema utaenda bungeni kupigania. Muda vijana naona umefika, kujivaa magwanda bungeni kutwakilisha. Hali ni mbaya Muheza, sasa inatisha. Amani kote Bumbila mi hakuna kabisa. Nasema tumpenda mwana FA kasala uyo. Jamani asipenda na CCM kalasala uyo. Nasema peperusha, we peperusha, bendera peperusha, we peperusha, wanangu peperusha, we peperusha, mwana fei peperusha, we peperusha. Nasema hapo vipi, hapo vipi, wanangu hapo vipi, hapo vipi, wajumbe hapo vipi, hapo vipi, asiluka kimasai. Wende kimasai, CCM kimasai. Wende kimasai, basi cheza kimasai. Luka kimasai, CCM kimasai. Cheza kimasai. Nasema ajaludi moja moja losaliti chama. Jamani ajaludi moja moja losaliti chama.
Amini kwamba wachina ni wengi na mweusi ni mmoja. Hamisi Mwinjuma, apongezi kwako mheshimiwa. Gwiji wa magwiji, jongoka wanyoka. Aigeni na hii.
Yatawashinda.